I'm killing this game like 1-2. Kwenye traki na imada sahi. I'm killing this game like 1-2. Kwenye traki na imada sahi. Oh nana. Oh nana. Oh nana. Oh nana. Oh nana.
Nauliza tena 1-2, 1-2 kama tatu. Kwa hii road mini mzi, misi mtu. Na wakili na matrack mima tatu. Kwenye booth na wachia vumbi harmoni katu. Mina keti na mababu. Mini elder, mto watu. Na wajaza advice nite babu. Mini king kwa hii road, mini mchafu.
I'm killing this game like 1-2. Kwenye tracki na imada sahi. I'm killing this game like 1-2. Kwenye tracki na imada sahi. Oh nana. Oh nana.
Misti unasonga, vijana Eldoretians. Mahecha wakibonga, sibado wale Christians.
Mafans wanatupenda, zaidi tunawapenda. Polisi ya kitushusha, maulala natubeba.
Mina ito buzi, mindo yule mhomi.
Wanapenda niki flow, niki split, wanaspeak. Niki tema, wanazusha mindo mse kwenye game.
Acha ni wa show, niki piga show. Mina kill show. Tuna kill show. Vile mina roll. Vile mina rock, I swag check you
out. I'm killing this game like 1-2. Kwenye traki na imada sahi. I'm killing this game like 1-2. Kwenye traki na imada sahi. Oh nana. 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 Oh nana, oh nana, ah.
Heta look at me, nime umbo bro. Head to top, dress code 50. Mwanya ni na yo mistari ni na zo. Them girls wanna penda flame na wafanya ni kikuna na. Wanna hulala, everywhere go, see me popa. So cause he hit on top, Buji's in on top. Pigwa kitimba kawe kaka heta, yeah. Nani hazi in the building.
I'm killing this game like 1-2. Kwenye traki na imada sahi. I'm killing this game like 1-2. Kwenye traki na imada sahi. Oh nana. 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 Oh, nana, ah, ah.